no rewɓe pamirta no golle mon ɗen gontiri.
Min en godi rewɓe indirteɓe relais balloɓe min nonni, kamɓe jata no pirta ko e rewɓe eɓe tindinaɓe to min goni. Ko waɗi min cuɓi nder loktorore dendo gam filla sirri no de jomum ummake yonay ba ƴama fartoye min goni. Nokku to min goni ɗon wala fu gi o neɗɗo ɗon en de hana wurti no holdirtaki kasen golle amin gala tilsinede na wattane suulare gam wara to amin.
Iri saɗor maji ɗi hen golloton dowmu
rewɓe ɓe gorira e mabɓe torrataɓe fiya na yanugol dow cukaɓe famarɓe bako rewɓe dewlaɓe ma no tetiri e sembe he dewlinol sukaɓe famarɓe gam iɗum wadda saɗar maji kewɗi. No wodi dow ɗuɗɗele rewɓe ɓe gorira e mabɓe godi bawɗe dey ko ƴetta teddirka ñamande mabɓe. No wodi dow worɓe panɗinoɓe dekira e mabɓe nder jama'are hilnaka nder ɓiɓɓe mum wonno joɗi na nder jaadiraɓe na nder wondiraɓe gam tan bonna ɓerne mum.
Aɗa wawi haalande min dimma rewɓe ko warta to mon ɗo
nder ñaloma to minen keɓa hano rewɓe joyo fa ko ɓurino en garoɓe to amin no kolla saɗar maji mabɓe wakkatiji go nder yewtereji pindinol ɗimin gaɗanta rewɓe gaɗa min kanti yewtere pindinol sey tawa jomum wara tawe wi'a wallahi madan yewtere ɗe gaɗɗonɗen he anni gonɗon gam nder saɗarma on ɗon gommi.
Caɗale irɗe hen gonɗo oɗon keɓa nder golle mon ɗe
saɗarma mawɗo momin godi ni woni rafi bawɗe hano joni misali debbo mo gurm ñamnata no wodi ɓiɓɓe joyo na jeɗɗo to iri debbo o Allahm yo noy wallirte gam iri ɓe no haaja balla ganni o heɓa o heƴa hoore makko fa o firta muraduji sukka e makko na debbo mo gorum fi heli jungo to iri himɓe ɓe no kaja balla sanne.
Ndenne oɗon godi ɓe golli ditto e mun
no wodi ONG ji kewɗi ɗimin golli ditta ndeni min keɓi golleji gon komin bawta waɗi kay min gaɗaɗi ndeni komin bawta waɗi ɗo non ɗemin golli ditta ɓen kamɓen min kollata ɗum.